iyo jugida dir kulki joogsatan jiriricooda jiriricooda jamashadeediyo jamalka quruxda kulkan jaleecaan jeeso waaya jeeso waaya jahada nuur kiyo jugida dir kulki joogsatan jiriricooda jiriricooda jamashadeediyo jamalka quruxda kulkan jaleecaan jeeso waaya jeeso waaya ifraax janaay jannadiifkee jaliil siyaan adoon ku jeclo shohoradaydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay ifraax janaay jannadiifkee jaliil siyaan adoon ku jeclo shohoradaydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug abidila chiro aniga ila chuk aniga ila chuk jawi nuriya chaayil ruhaway jalilo allo abid wada chirna johor dayday jeexiga miday abidila chiro aniga ila chuk aniga ila chuk jawi nuriya chaayil ruhaway jalilo allo abid wada chirna abid wada chirna ifraax janaay jannadiifkee jaliil siyaan adoon ku jeclo johoradaydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay raah janaay jannadiifkee jaliil siyaan adoon ku jeclo johoradaydii jaalka kaa xushay jaalka jaalka kaa xushay middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug middaan jantay waa jana jana kusug jaliil baa igu galaday jana jana kusug